Tumalize tafauti we tafadhali. Baby, without you, sun don't shine. I feel like I lost it all my way. Without your love, I'm going crazy. Hawapendi tushibane, tupendane mpakara. Kila mara tukosane, nikutukane ukosira. Hawapendi tushibane, tupendane mpakara. Kila mara tukosane, nikutukane ukosira. Ooh, yeah. Rahisi kama kuhesabu moja milita. Dunia ina maajabu watu ndavia. Rahisi kama kuhesabu moja mbilita. Dunia ina maajabu tuwavumilia. Baby don't do.